studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do de yode men zone la presse le bamako gani kante wonani en to boggi jande to Batu kana ko be lede G5 Sahel de tile makenya bamako be kaldi do dabara gollidal ko yaawi faabe kaba e torraji gube jeedin koje de Gubal gollidal walde waran jo inede ko warata nino kana ko be lede de ndardi du oni bamasaria fa ngal fuuta golle ana buri tonuji ujinaji temedere e chapan jeego e tati nengu jondoraade hebede le hitane 2017 de li lam moti yo minisu dema leedi mede andini odo kabaru kenyen darto amede le larme meden ngana welabe fey le golleji habiti men fawarde be meribe le joingo talki mu endi yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah madon e dosti jo tamane kanan ko be leede joy G5 Sahel de mbaddi altinder de bamako do be nyibi kolle e do gollidal faabe kabe e torraji gube jiyadin koje wabbe mali nokku do moggititto se ngadi bonandaji mu en o batu jodi do cakiti yontende wadi wattu de inaare wondi e cadele kewde fa sanne kedde no Mamadou Sama Seku faabe do en fam
o do batu kanan ko be joy leede Burkina Mali Mauritanie Niger et Chad wadi fa jonte tati kibali ciagal bonandaji gawo nyande 17 lewru janvier latiri sababu hak chapon jatton yimbele e fuddode batu o kanaka leedi Chad Idriss Déby Itno kalfinaado golliji G5 Sahel di holiti wiide bonandaji torodiso mbé der Sahel o kewi sanne o wi dun batte o do jogola an haani imadraaji di jawne sabi be do torodiso mbé ana landini wadde wolde du monde denno wana tan kubinal di yo hakika ka weltre wonde woni naddo e majji Idriss Déby wadi dun gidali soni en kinaki dun law leede men de boyanni enne president Ibrahim Boubacar Keita holiti wiide dentinen bawde amen yalla eden kuncana horeti Allahji di dawren dun Sahel hawjogo kanko kanaka leedi Mali o jaati suba bangal imadraaji kandi wadede to oni ton yalla gubal dental solasabe lefo leede de ana yamire darnede bangi goddo dun kanako be ben dardi fedde oni yo huncana hore waylter yamrande der manda keso minisma yalla e de wawa darnade ti Allah joni di
kanan ko be leede G5 Sahel de anaji di conseil de sécurité bamasaria fa gubal walde kessangal be jottangal heba fudde golle le yamirare fedde adnande yo president IBK laminado kessande do fedde G5 Sahel hani dranade dabre mudun e vi president leedi Niger no kana dadi be do bonandabe dakube sahal mali dofe wonko haldi seku gadigo keddena Mamadou Sama Seku
Ce sommet aussi est important.
Yakile am odo batu an heewi nafa sanne sabi o latto sababu darnugol gubbal dental solo sabe G5 Sahel kando hinnade kabaru terroriste en kanya gube bondirebe wobbe ngadobe traffic pour podde bonde nawtortobe witobe be kanya ngadobe traffic kaborde yila amen kay fedde oni o kam yamrore no yawiri sallangal gubbal ngal mi jogino anya muddo gilla e batu nyambena heba wadde imadraji ko war mudum hunchana ma hore de ledde hono chadde e Niger non dun wori e lekeri ledde Mali Burkina et Niger faib wata dun dum dawrata le kirul hakunde le e Mauritanie e Mali yila amani wadde imadaji fewde e bondereebe gombe der lidi Mali ndi sabi der mayri tawete nuygal kulnali di
le cœur de la menace c'est le nord Mali
le batti jago ba G5 Sahel kanankobe leede de kaldi do yirewere kanankobe walde de ndaddi anniya mo inde ko warata du gollirde avion wotere noddirtende Air Sahel e wi president IBK non de do gollirde faaboto non natundira leede yogaaje walde de fa wadde du e yirinde jaago hakkunde de do leede kananke leedi meden Ibrahim Boubacar Keita wonka haade seku gajugo kejaado studio tamani keddena Mamadou Sama Seku
notre G5 Sahel doit être
fed amen G5 Sahel nde an hanidu nawtrede der yirwere leede men de sabi dum dun na wodi dentinen sembeji amen yalla eden bawa darnaade kabaru yirwere men de bangi goddo dun dawran no projeji di kebata lawul no heejo golle yirwere ndema de kebirta lawul no kabar ande kese de huncanta hore e kanyen dun jande fewde kala gollobe sabi de do kudde fufu ana huncana hore yirwere leedi dum fufu ana jeeda e imade G5 Sahel sabi leede de ngala mayo gecci hono leedi Mali leedi Niger ana hani nawtrede bangal yirwere jagu e kanyen dun bangal lana diwoji ono joingol Air Sahel ilana jimun diwoji joga jati kebama minen e yatana gonde tutundere hakkilaji yala dum fufana heba hum channel hore e les sharia
conformement aux normes requises
kala ko jiddon famitaade on bay fodaade fa e do bemel amen Facebook na Twitter do studio tamani ana ɓuri townuji ujunaji temedere e capanɗe jeegom e tati nengu jondaraɗi heɓede ley hitande 2017 nde le région Moti o. O kabaru yo ministére kumaniɗo ndema leydi meɗen andini ɗum keñe. Ley batu hono noga e jeɗɗoɓe office Moti Kasum Deno holliti minse muɗum ko nokkuji ndeman maaro kewɗo kewtaka ley hitande ƴaɓɓine nde. O andini dabareji keesi duɓamete fa keɓal nengu ɓeydo hikka. Kasum Deno ministre ndemal e margal dabaji fawarde e awgal wonko haalde keƴaɗam men to Moti to ɗum kanko Moussa Traoré keɗɗenna ko Mamadou Sama Seku faccitani hen.
La campagne agricole
ndungu hitande 2016-2017 o waɗi e ley sifa jogoral fawiɗo dow kuɗɗe hono ɓitugol coggu kulentireji ndema tirallaji rafi ndenagu fuɗɗugol golle tracteur kese taadefi wakkati ndungu o batte waylitere wakkati e natugol ila yonali ndiyam mayo Niger e bani bonduɗo guese maaro kewɗe. Imade amen nder hitande 2017 nde yo hakke ujunaji temedere e ujunaji capanɗe jeegom e ujunaji tati e temeɗe tati tonnuji ñamri ana e majji ujunaji temedere e ujunaji noga e ujunaji tati e temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e joyyi tonnuji mawo ujunaji capanɗe jeegom e ujunaji jetti e temeɗe joyyi tonnuji gawri e mbayeri temeɗe jeenayyi e capanɗe tati e jeɗɗi tonnuji mambari e kañƴe temedere e noga jeɗɗi tonnuji serembe. Yalla ɗiɗo fandaji ana keeɓa lawol dabareji ɓamaɗi ɗi foof sembinte hono sifa kantiɗo golle ndema maaro o.
Hono ɓangol soldats en ley larme meɗen ɗon humaniɓe kabaru haɓade ley aɓrade avioji waddani ɓeɗo dartoɓe du mettede fa sanne e wi mabɓe no talkiɗi moƴƴinirte ni foccaki haɓɓitiɓe ana gondi e wadde walanare golloɓe mairie ɓeɗo ana gondi e wadde yurukuyurukuji ley moƴƴingol talki mabɓe ɗi. Wonko imrona kilo mayga heɓani hen ko haalde mabɓe ɗum keɗɗenna ko Mamadou Sama Seku faccitani e hen.
Les candidats sont maltraités.
Une tanki wiide do enne nartobe be ana jeba sanne. Bangi goddo dun buudi noga wonno ciugu talkuru taldiru ma talkuru do sarabe juudi. Ka joni sona tema didi ma tema enay dum biltatako. Sola sabe koy mun en kinni ka war talki courage mabbe, sakirabe mabbe, giirabe mabbe e ko nande mun. Duubi dimi jamiri didun ana pamdi sanne. Jigude hakude duubi sappo e jitti duubi noga didi ka suka. Si ima daraj fufu mi ngadi yalla talki amen yoga ana kebe. Almusaddaaji de mi horan yaltini bangal dido talki ana buri ujna jeddi e tema enay. Hande watta kam balɗe tati ɗo enne fa hande ɗum heɓa lawol min mettama sanne saabi so min ƴeewi tampereji ɗi min gaɗi banggal talki so joƴingol majjigol laatiɗo caɗele ana hawni kamɓe manggal pat en ɓe natata Iran ɓe garan tan ɓe natoya joƴinoyde talki yimɓe mabɓe.
Union européenne et Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sen garti e kabaruji region ngaji meden to tumbututo hono hebande jogala kutteji tongidi e kedde kudde pusoje tiagal wolde woni sisiri mo famu mun wanda hede ngalduro nde. Batu balde tati fuddi kenya e leko ONG mag kanyu e Mali media ngaddi imadarako. O batu mobi hono gollobe yedobe kabaruji kanyu e hettintebe fasanne chapande nayon le ngalduro tumbutunde. Hono haybude golle leydi Ankaku ana wondi e hokkede doole to sigasu to sukaɓe capanɗe jeegom yuroɓe hono communeaji sappo e tati le région o puɗɗi famminede dow muɗum ila keñe. Battane o batu balɗe ɗiɗi yo wadde fa sukaɓe kuyana hono golleji suudu baaba yo wadde jeune en action ɗo woni sukaɓe humiɓe to sigasu to gollidi e fondation leydi Canada gam démocratie Nkaku ley ndeɗo jande. Hono gollirde hawalu e yirwere juninde hokki ñande alande hono gollirde demal margal dabaji fawarde eaux et forêts en to banane bato moteji sappo e nayyi ngal dokkal ana e ley calɗi projet jogala keɓe hawalu meɗen kañum e waltagol wakkati. Maire kesso commune Kéredou Hawa Dembaya yahi cakite yontere ƴaɓɓinde bangasi gendi gondi ele margal commune muɗum. Batten muɗum yo haldude e golloɓe seskom wuro ngo kañum e andande tiiɗalaji yimɓe ton le jahol makko ngol leɗɗe nogay woni koɓe tuti. Hono janguinoɓe nayon J1600 tilike golle mu'en jeeyi fowtere yambere yaagol mabɓe fowtere moɓi ko ɓadato hono janguinoɓe capanɗe jeeyon e jangoɓe hewɓe le cakkite yontere ƴaɓɓine nde ɓe yaaɓe fowtere golle hono janguini les J1600 warde e tumiñan ko ɓuri duuɓi capantati. Ɓeɗo kadduɗe e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fa hande yewtere ma ana yesso yen tawde ko warade. See you.
Tamani.